Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nshuti banywanyi mwiriwe neza. Radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nkuko mubizi mu Rwanda ni kuri FM 103 mumbabarire 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi kuri metero 19 na metero 22 ku mirongo migufi. Nimugende kandi ku rubuga rwacu rwa internet www.radioyacu.com mukurikira iki kiganiro muri isanga.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.
Muri isanga rero koko muri kumwe na Thomas Kamirindi. Mu cyumweru gishize, President Vladimir Putin w'Uburusiya yakiriye inama ya mbere na mbere y'abakuru b'ibihugu bya Afurika n'igihugu cye. Inama yabereye mu mujyi wa Sochi, abakuru b'ibihugu bya Afurika bari barimo barenga 40. Umubano w'Uburusiya na Afurika si uwa none, umaze byibura imyaka 60, watangiye mu gihe cy'icyahoze ari URSS, Repubulika ziyunze z'Abasoviyeti, zasigiye umurage wazo leta y'Uburusiya zimaze gusenyuka mu 1991. Imyaka myinshi URSS yakiriye abanyeshuri ibihumbi n'ibihumbi b'Abanyafurika muri kaminuza y'i Moscow yitiriwe Patrice Lumumba. Patrice Lumumba yabaye minisitiri w'intebe wa mbere na mbere wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1960. Vladimir Putin yakomeje rero umurage wa URSS ndetse yemereye Abanyafurika gukuraho imyenda ingana n'amadolari miliyari 20 URSS yari yarahaye Abanyafurika rero. Ariko se gutumira aba bategetsi b'Afurika bose bagahurira hariya Sochi byaba ari ikimenyetso cy'uko Uburusiya nabwo burimo buhiganwa n'ibindi bihugu by'ibihangange ku mugabane wa Afurika? Kugira ngo dusobanukirwe, ahangaha twatumiye umuhanga mu by'ubukungu n'imari Olivier Kamanzi kugira ngo atwungure ibitekerezo. Olivier Kamanzi, turi kumwe hano. Kamanzi, uraho neza?
Mwaramutse Kamirindi.
Urakomeye
cyane.
Tuguhaye ikaze muri studio ya Radio Ijwi rya Amerika. Urakaza neza, urisanga?
Murakoze cyane, kandi nagiye ngo nshimire ababakurikiye n'abakunzi b'ikiganiro cyanyu.
Nuko none se mu magambo make, Kamanzi Olivier ni muntu ki? Je mvuze kuri umuhanga yego mu by'ubukungu n'imari, ariko mu magambo make uri muntu ki?
Murakoze Kamirindi. Ubundi Olivier Kamanzi ni umunyarwanda wavukiye mu Rwanda, ariko nkaba ntuye hano muri Leta Zunze z'Amerika. Hamamaze imyaka igera ku hafi 20, nkaba ntuye muri Leta ya Illinois cyangwa se mu mujyi wa Chicago niwe abantu bose bazi. Ubwo nkaba mpagarariye cyangwa se nyobora ikigo cy'ubukungu cyangwa se icyo bita Africa Global Chamber of Commerce, kihuza abacuruzi bose ba cyane cyane baturuka muri Afurika n'abandi abatari abanyafurika gusa. Ikindi nkora ndi gukorera mirimo ubwiyemeza mirimo nk'abafite sosiyete y'ubucuruzi mu by'ukuri igenga imari y'abantu baza bakeneye ko tubagira inama aho bashora amafaranga yabo, tugashora mu mishinga itandukanye haba muri Amerika no muri Afurika. Ikindi nuko mu minsi ishize natorewe kuyobora abantu bose baturuka muri Afurika cyane cyane mu karere ka Illinois mbihawe n'ubumwe bwa Afurika.
Ni ukuvuga ibyo twita diaspora nyafurika?
Ehe, nibyo.
Hanyuma rero iyo myaka yose umaze muri Afurika n'ubunararibonye, nibutse abateze amatwi ijwi rya Amerika ko hari n'ikindi gihe twigeze kuganira nawe Olivier Kamanzi, icyo gihe ariko bwo ntabwo ari hano muri studio, twaganiraga kuri ya soko ry'imari ryo mu Rwanda wagize uruhare runini cyane mu kuritangiza.
Eh nibyo murakoze cyane Kamirindi mu mwaka wa 2008 ushira utangira 2009 niho Leta y'u Rwanda yampamagaye ko nashobora kufasha igihugu kugira ngo twubake isoko ry'imari n'imigabane mu myaka itatu nkaba nabigize mu ruhare rukomeye cyane mu kubaka ririya soko mubona no gushyiraho abakorera kuri iryo soko no gushyira amategeko arigenga no guhamagarira abashoramari hirya no hino ku isi kugira ngo baze bashore mu Rwanda. Muri bimwe twangeze kuri 16 ikindi nk'urugero natanga nko kubaka kiriya kigo cya Convention Center kira abantu bakurira mu manama atandukanye nabyo n'amafaranga yaturutse kubera iriya kira kigo kimari n'imigabane.
Ubu ndumva rigikora neza rero kirimo kiratera imbere.
Naho kirakora kiratera imbere nibyo.
Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa turi kumwe hano muri studio ni Olivier Kamanzi nk'uko yaramaze kubibwira n'umuhanga mu by'imari n'ubukungu n'ubucuruzi kuri telefone simbatindiye reka duhite dufata umushyitsi wa mbere Sezikeye urahura komeye yego wabwira umutumirwa uherereye Sezikeye
enda neza mbere y'ubujumbura
ye nuko ufite ikibazo cyangwa icyumviro
ufite icyumviro nanga ku mubonano uheruka guhabwa Perezida wa Afurika n'igihugu cy'Uburusiya yahuje Perezida b'Abanyafurika n'igihugu cy'Uburusiya bwa mbere hoho mbanje kumva yuko ni ikintu kiza cyabaye ni kuba kiza kuko ibihugu rutuka iyo bava bakagera bakabatumira hanyuma mu Burusiya bubikoze hariho n'ibindi bihugu bibikora nk'Ubushinwa Ufaransa igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
n'Ubuhinde bwongeremo
nubwo hariho
yego n'Ubuhinde bwongeremo
yego n'Ubuhinde
n'Ubuyapani
jewe mugabo hariho icyo bavuga n'ibyo bikorwa ni byiza kuba bashobora gutumira abakuru b'ibihugu bya Afurika bakajya kwitabira amanama ni byiza kuko hari bitari bice twungukira mu migenderanire nk'iyo mugabo nuko umenga irashika kenshi ugaca usanga umenga ibyo bihugu ni myiza nko kumenga bije kubera inyishu abanyafurika ukamenga twebwe abanyafurika ntitwashobora kwitorera neza na neza umuti w'ibibazo bitwega none kubire umutekano muri Afurika ubeho ugaruke neza tube mu bihugu bitekanye ni mpaka tuje mu Burusiya abarusiya badutorera imishu by'ibibazo byacu mbe none kubwire dushobore gutora ibibazo umuti w'ibibazo by'ubukene bwacu ni mpaka abanyamerika babanze kwekezina njye navuga nahubwo dukomeze imigenderanire hagati y'ibihugu byacu bya Afurika twumve yuko nitwebwe abanyafurika dutegereza kwihereza ingorane z'ibibazo byacu ndamaze kumva perezida batari bake nabo nyine bagira icyo bavuze ko bakumva bati kabukimbe nk'igihugu cya Mali kimaze gutegwa n'abajihadiste twiruka mu Faransa kurombera imishe mu Faransa ego Burusiya nabwo nubwo bikubura bikora ibyo ni uko peketse ubona ko bwatanzwe hari ibindi bihugu byamaze kubutanga byamaze gukoranya amasoni ahuza abakuru b'ibihugu bya Afurika nabyo n'Uburusiya bugiye muri iyo logiki sevre kumbure Uburusiya burashobora kuba butinjira rwose mu mapolitike y'ibihugu ngo buvuge buti organize ibintu gutya akora ibintu gutya ngo abakiri ibyo bakora mugabo nabo nyine icyo barondera inyungu barondera aho bashora ibidanazwa byabo barondera kutwepuza amategeko yabo rero byo numva twebwe abanyafurika twumve ko dutegereza gukomera hagati yacu dukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byacu kurusha ko tujya kurondera imishi mu mahanga n'icyo cyumvire murakoze cyane
murakoze cyane nawe Sezikeye
Sezikeye urakoze cyane ndumva ukurikira uko ibintu birimo kugenda ku isi cyane cyane uvuga amanama yagiye aba urabona muri iki gihe ibihugu byinshi bitandukanye bikomeye ku isi urabona ko bitangiye kugira uko navuga kwita kuri Afurika gushaka gukorana na Afurika cyane 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 ko bazi ko ari ikintu bagomba gukuraho gukura kuri Afurika. Ibyo wavuze amanama yagiye abatandukanye yaba ari Ubuyapani, Abanyamerika, Ubufaransa n'ibindi n'ibindi. Ibyo koko nibyo hari ibihugu bitandukanye byo nabwite bya rutura ku isi bisiga bifite bivuga hari ikintu twakuraho kuri Afurika. Ikintu ukavuga uti se Afurika nta kintu twebwe twabanje tukireba ntacyo twa ingombo ibyo bihugu turabikeneye. Icyo nabanza nkakubwira icya mbere na mbere ni uko twahera ku mateka yo kuri Afurika. Kwa Afurika ya koronijwe niho twahera kuba guko ubwo bukoroni ntago burashira cyane ntiburashira ni nayo mpamvu rero usanga ibyo bihugu bigidufiteho ingufu kugira ngo ibyo tubisohokemo bizafata igihe ariko nibyo tugomba kubisohokamo. Urabivuze neza Abanyafurika izubakwa natwe n'amaboko y'abana bayo nibutwebwe tuzayubaka ibyo nibyo ariko muri uko kuyubaka dukeneye gukorana n'abandi navuga ko muri mugiye gishize hari gahunda umwe bwa Afurika bwashyizeho yitwa ngwa gahunda y'2063 ivuga ngo Afurika dushaka ni bwoko ki. Iyo Afurika dushaka bwoko ki ishingiye kuri icyo uvuze ko Afurika izubakwa n'abanyafurika nkatwe. Hagati aho rero hari bimwe byagezweho nk'urebye mu myaka 10 kugeza 15 nk'ibihugu bitandatu navuga Afurika irimo gutera imbere mu byerekeranye n'ubukungu ugereranyije n'imyaka yindi yabanjirije. Kuri iyo mpamvu ni nacyo cya mbere ubona ibihugu byinshi hirya no hino ku isi ubona bishaka gukorana na Afurika kubona Afurika itangiye gutera imbere ko hirya no hino ku isi intambara zaragabanutse ntizirashira neza ariko ubona zaragabanutse. Kuri iyo mpamvu rero harimo ikintu cyerekana ko amahoro arimo araza iyo mahoro aje mu bihugu byinshi byo muri Afurika ibihugu byo hirya no hino ku isi bishaka kuza gushora imari muri Afurika. Niyo mpamvu rero kuba Uburusiya buje bushaka kwinjira muri Afurika ngo ukorane na Afurika ntabwo ari ubwa mbere ko muragira ngo umunyamakuru yabivuze avuga yuko mu by'ukuri twakoranye na Union Sovietique imyaka myinshi cyane Afurika muri iyo myaka independence Uburusiya cyangwa se Union Sovietique yagize uruhare runini cyane mu gutuma Afurika yibohora cyo nakwita colonization. Icyo rero icyo gihe kirimo cyararangiye Uburusiya buraza gushaka noneho gukorana ubucuruzi na Afurika. Muri urwo rwego rero gukorana ubucuruzi ni byiza, kuko hari inyungu ku mpande zombi, hari inyungu kuri ku Barusiya hakaba inyungu ku Banyafurika. Niyo mpamvu twe Banyafurika tugomba kwemera abashaka kuza gukorana natwe twese tubemerere baje bakore ariko tubanze tumenye icyo dushaka. Turashaka iki ntibaze gutwara ubukungu dufite ariko baje gucuruzanya buri wese agira icyo akuramo ari inyungu ku yindi
dukuramo n'ubwenge kubera ko kwiga nabyo ni ingirakamaro ibintu bya technology ikoranabuhanga ibintu bya science nabyo
cyane rwose cyane nkuko urabyibuka ko abarusiya bagize uruhare runini cyane abantu benshi bize mu Burusiya benshi cyane ubwo bagize ubumenyi barahari muri Afurika benshi bahari urumva ko mu rwego rwo guhugura barabikoze. Ikindi rero hari nk'uko Afurika ubu ngubu itajya nko mu rwego rwa ONU mu rwego rwa muri karaka nakwita ka Security Council
inama ishinzwe umutekano
Afurika ntirimo
umutekano n'amahoro
ibiri bihugu bitanu bigize Afurika ntirimo. Uburusiya ari bushobora kuvugira Afurika
kuko bwo burimo bufite igicero gihoraho hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubwongereza, Ubufaransa n'Ubushinwa.
Afurika ikeneye rero umuntu yivugira. Uburusiya rero burimo kuza buvuga twe turashaka kujya tubavugira mu bibazo bireba Afurika kuko biriya bihugu byose akenshi byinshi byaradukoronije usanga ibyemezo bifata kenshi bitaba bitubereye. Uburusiya buraza buvuga buti twe turaje ihari ikimezo gifatwa dushobora kuba duhari twabereye aho rero urasanga ko Uburusiya turabukeneye nkuko natwe udukeneye. Muri make navuze ibyo
hagati aho ngaho nyine muri ibyo ngibyo byo guhugurana no guhana ahantu ubumenyi twibutse yuko u Rwanda ni kimwe n'urugero rumwe rwasinye amasezerano n'Uburusiya kubirebana n'ikigo kizigisha ibintu by'ubuhanga bwa nuclear mu Rwanda.
Eh nibyo abarusiya ngira ngo kimwe gihugu gikomeye ku isi kikomeye cyane byerekeranye n'ingufu za nuclear. Kubera iyo mpamvu ariko bafite mu bumenyi bukomeye cyane, niyo mpamvu bantagari u Rwanda gusa na Egypte basinyanye amasezerano agirana kuri miliyari amadolari miliyari 25 kuva n'amafaranga menshi cyane na Egypte na Uganda n'ibindi bihugu byinshi muri Afrika. Uburusiya mu by'ukuri muri icyo kintu bukeneye kuri Afrika ni ukuza kugurisha cyangwa se kugurisha Afrika ingufu za nuclear.
None se ubu ngubu nanone Afrika ntabwo igiye kubisibaniro ry'ibyo bihugu bikomeye cyane, tuvuge Lumumba na muvuze mu kanya Union Sovietique yaresansi yari yaramwitiriye muri iyo university kaminuza iracyariho, usibye kwita cyakira abana b'Afrika benshi nka mbere y'isenyuka rya Union Sovietique. Ibyo ari byose Lumumba amateka avuga yuko yazize yishwe, yabanje gukorerwa kudeta aricwa, azize yuko nyine yashakaga gukorana na URSS kurusha gushaka gukorana n'ibihugu bya rutura byo mu burengerazuba bw'isi birimo n'ububirigi bwari bwarakoronje, nta nubwo ari gukoroniza ahubwo sinzi ukuntu nabyita, ububirigi bwari bwaratobanze Congo. Ubwo nanone Afrika ntabwo yabigiye kubisibaniro.
Ikivuze nibyo, kuko turibuka mu myaka ya 60 mu gihe abantu ubwo twakwita abanyafurika bigaragaje ko bafite ubumenyi kandi bashaka ibintu bihinduka, ko abakoloni bava muri Afrika, abakoloni urumva baturukaga muri bihugu by'Uburayi cyane cyane. Icyo gihe abanyafurika benshi bari barize hanze muri ibyo bihugu benshi, navuga nka Patrice Lumumba uvuze, nakuramo Kwame Nkrumah wa Ghana na Banyereri n'abandi bafashe
n'abamodibo
benshi cyane bamodibo bose bafashe bafashe inzira batangira kwita ko ari abakomunisti ibihugu byo muri West, kandi icyo gihe bashagaga gusohoka
mu bukoloni kwibohora.
Igihugu rero ya Union Sovietique nicyo cyabafashaga nko kenshi cyane, bajyaga gushaka abakoreshaga ingufu n'intwaro no bazikuraga, bashaka gukwiga kwihugura no bajyaga kwiga, nicyo cya Union Sovietique niyo yashoboye gufasha abo bantu ba mbere bafashe ya mbere kugira ngo babohore Afrika. Urumva rero ko amateka y'Uburusiya cyangwa Union Sovietique na Afrika aturuka kure. Benshi rero muri abo ngabo nari maze kuvuga bagize ingorane cyane, ibihugu by'abakoloni byarabatoteje cyane, bamwe baricwa. Uravuze Lumumba nibyo, baramwishe kubera impamvu Kwame Nkrumah nawe yazize kwamwitaga ko umu Soviétique, n'abandi za Guine ngira ngo uribuka Guine ko yanze ko ifaranga ry'Ubufaransa barikurishe sekuture, niko byagenze. Navuga ibihugu byinshi cyane ibyo ngibyo niko byagenze. Niyo mpamvu rero muri amateka y'Uburusiya cyangwa Union Sovietique ariho icyo gihe aturuka kure, ntagari ya y'ubu ngubu. Nubwo bavuga ngo Uburusiya nibwo bwa mbere bugiye kuza, burahasanzwe ntagari bishyashya, ahubwo burashaka kujya kwinjira mu rwego rw'ubukungu, kubera ko nk'ibihugu nk'Ubushinwa, nka India, Ubuhinde n'ibindi bihugu na Amerika n'ibindi bihugu byo mu Burayi byo bisanzwe bihari. Nkatekereza yuko rero muri rusange ni byiza amasibirane ibyo urimo kuvuga ni byiza, ariko twe tukamenya icyo dushaka, buri wese tukagira icyo tumukuraho mu nyungu zacu, ni ngombwa cyane.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turaganira na Olivier Kamanzi, umuhanga mu by'imari n'ubukungu n'ubucuruzi ubuhahirane. Turaganira rero ku mubano w'Uburusiya na Afrika, tubikuye kuri iriya nama ya mbere y'abakuru b'ibihugu bya Afrika n'Uburusiya yabereye Sochi mu cyumweru gishize. Kuri telefone dufite Kevin. Kevin ndumva yasamaye, sinzi aho ari, ariko ndumva kandi telefone ye ifunguye. Ijwi rya Amerika, niko se Kamanzi? Perezida Putin yavuze yuko mu myaka 4 cyangwa 5 iri imbere ubuhahirane ubucuruzi hagati ya Afrika n'Uburusiya bugomba kuba bwageze bwikubye kabiri. Noneho dufate ubu bucuruzi n'ubuhahirane hagati ya Afrika n'Uburusiya, bwa mbere Uburusiya bucuruza iki muri Afrika, bwa kabiri Afrika muri iki gihe icuruza iki mu Burusiya. Tubanzirize ku byo uburusiya bucuruza muri Afrika
muri rusange mu myaka ibi navuga ibiri cyangwa sitatishize guhera mu 2017 kugeza mu 2018 mu byerekiranye ubucuruzi bingana n'amadolari gana ku miliyari 20 muri kugira ngo mereke muri rusange ku bucuruzi uko yifashe mu byerekiranye cyane cyane ubucuruzi bwa Afrika n'Uburusiya n'ubucuruzi bujyanye n'intwaro intwaro cyane cyane Uburusiya nibwo bugurisha kuri Afrika iki kintu cyambere navuga
ariko nabyo ntabwo ari bishyashya kubera ko mu mateka nanone dusubiye inyuma za Ethiopia za Misiri ya Nasser nabo baguraga intwaro za Angola bafite intwaro nyinshi zaturutse muri RSS ya kera
nibyo rwose intwaro cyane cyane zizwi n'ibyitwa za Kalashnikov Kalashnikov nta utazi yo mbunda uko yitwa
yego
no muri inama bagize hariya muri Sochi wabonye ko abaperezida benshi bagiye kureba izo mbunda ko zikora ko hari abyo nabyitwa muri gurisha muri kagurisha byabereye muri Sochi cyane iryo muri karyerekanaga imbunda nshyashya
bwa
Kalashnikov bamwe bagurisha urabona rero ko aho hantu ari isoko rikomeye cyane badashobora kubaho iryo ni
kandi ugereranije n'intwaro zituruka muri ibihugu bindi by'Uburayi na Amerika iz'Uburusiya cyangwa se za URSS ya kera zigura makeye ugereranije
nibyo rwose
zituruka hano zirahenda
izituruka hano zirahenda no kuzibona birakomeye ngira ngo wegiye numva n'abantu bitwa abamersoneri benshi
n'abacanshuro
benshi baturuka mu Burusiya no muri za Ukraine nibo benshi no baturuka ku buryo rero muri mu byo wagiye ubona mu bihugu byinshi byo muri Afrika navuga nk'igihugu cyane cyane abarusiya bari mu rwego rwo gufatanya mu rwego rwa gisirikare ni nka leta ya Central Africa
muri iki gihe
muri iki gihe
barimo barabigisha
nibyo ubwo rero ibindi bicuruzwa navuga nk'ibicuruzwa bijyanye nka mineral resources umutungo kamera mu bya gaciro haramabuye gaciro abarusiya badafite bakenera muri Afrika nka za manganese cyubita za bauxite na chromium so abuye gaciro bakeneye mu nganda zabo z'abarusiya bakeneye kuri Afrika nicyo kimbi cy'ambere baza kugura naho nkibigurishwa kohereza nko mu Burusiya
ntahereye nyine kuri mu buya gaciro
ntahera nko mu buya gaciro nayo muri gaciro nyine twohereza mu Burusiya nibaza kugura iwacu do nibyo ngibyo naguha nk'ishusho wenda twerekene nk'igihugu cy'u Rwanda mu gihugu cy'u Rwanda guhera mu 2017 ngo bikugeza mu 2018 ibicuruzwa byari yongiro gatoya mbere byari miliyoni 20 z'amanyarwanda
biva mu Rwanda
miliyoni 20 z'amadolari biva mu Bushinwa biza mu
Rwanda
biza mu Rwanda no biva mu Rusiya biza mu Rwanda miliyoni 20 kujya none ubuzabyara zamukibyeza ku miliyoni 31 naye byavuye mu Rwanda bijya mu Rusiya ni miliyoni 2,100,000 kugeza kuri miliyoni 3 z'amadolari biri hasi cyane biracyari hasi cyane niyo mpamvu hari uburyo dushobora kongera ibicuruzwa ubuhahirane hagati y'ibihugu byombi hagati y'Uburusiya n'ibindi bihugu hari dushobora kubyongera birashoboka kandi ndakerekeza ko hari ingamba zihari mu bihugu bitandukanye byo bya Afrika byo kongera ibicuruzwa byohereza mu Burusiya ndetse no mu yandi mahanga
ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda kuri telefone dufite Justin we Justin urakomeye
Kramer
uherereye he
ndi karuruma
yego gusha ku ngingo Justin turakumva halo turakumva
halo
Ntabwo turi kumvikana na Justin atubabarire cyane ahubwo kamanzi mu by'imari twavuze nk'isoko nyine ry'imari n'imitahe y'ishoramari mu Rwanda wagize mu ruhare kurishinga mu birebana ubufatanye ubuhahirane bw'imari hagati ya Afrika n'Uburusiya hari ikintu kigaragara gihari mbivuze kubera ko muri ibi bihe by'imidugararo ya politiki mu Burundi ibihugu bya rutura byo mu burasirazuba byo mu burengerazuba bw'isi byafashe ibihano noneho rero Burundi bwiyambaza banki z'Uburusiya kugira ngo ihererekanya ry'amafaranga rikomeze gushoboka nubuhe buhahirane dufitanye Afrika n'Uburusiya muri iki gihe mu by'imari
murakoze kugira ngo wenda nsubize icyo kibazo cy'ubuhahirane buhari nagira ngo wenda turebe muri make ya ikiriya nama yagezeho ikiriya nama yageze kuki impamvu ibihugu 54 byagiye mu hafi ya yose abahagarariye abaperezida b'ibihugu bageze kuri 47 abahagarariye ibihugu bageze kuri 50 bose bari bahari iyo nama yageze kuki ikintu cya mbere ni nuko hari uburyo bushyashya buje bwo guhindura imikorere ku isi yari isanzwe twumva ko ari Amerika
n'Uburayi
bifite ingufu kuri Afurika Uburusiya butangiye kuzamuka bwerekana ko nabwo bufite ingufu ibyo bita geopolitiki urumva burashaka kwerekana ko bufite ingufu muri Afurika icyo kintu cyo cya mbere iyo nama yagezeho icya kabiri basinyanye amasezerano y'ubuhahirane hagati y'Abarusiya
n'Afurika
yose ibihugu byose bya muri Afurika yose
hagati aho ngaho nyine umukono ku ruhande rwa Afurika kuri ayo masezerano ya Afurika yose ni umuyobozi w'inama nshingwabikorwa Commission Africaine Mahamat washyizeho umukono nyine mu izina rya Afurika
nibyo nyine uhagarariye Afurika niwe wayisinyiye ubwo aho ngaho ni muri urwo rwego twaza kureba ibyo basinyanyemo ni ibiki wenda turaza kugira kanya tubirebeho ngo birasubiza kuri icyo kibazo warubajije ikindi cya gatatu ni ibyo wari wabivuze Uburusiya bwashyizeho ingamba zo kongera ubucuruzi na Afurika bukikuba kabiri bikava kuri miliyari 20 z'amadolari bikagera kuri miliyari 40 z'amadolari mu myaka 5 ije urumva icyo bishaka kuvuga bizongera ubukungu Afurika izagira akamaro cyane
abanyafurika bazabonamo n'akazi
cyane akazi yongera n'abarusiya bazagira icyo bakuramo nabyo biraza gusubiza kuri icyo kibazo warawumaze kubaza ikindi cya kabiri ni nane namaze kuyikomozaho byerekeranye no kongera kugurishwa intwaro hari amasezerano menshi asinyanye abarusiya basinyanye n'ibihugu bitandukanye bya Afurika byo guhererekanya intwaro n'ubumenyi bwaje n'amahugurwa no gusinyira bya nikleyeri twavugaga ingufu za nikleyeri amashanyarazi n'ibyo byose nabyo biziyongera gukorana ikindi cya gatatu abikomeje ugitangira ikiganiro uvuga ko basibye uriya mwenda wa miliyari z'amadolari
20 bari barasigiye na
yoreze yarasibye nazo
burundu ni ukuvuga ntabwo abanyafurika bazayishyura nta ni dolari na rimwe bazishyura Uburusiya
bwarahanaguye rwose urumva ni ikintu kintu bagizeho icyanyuma navuga nuko abarusiya barashaka yuko ibihugu by'Uburayi byakoronje Afurika bitaba bitagira kuba ari byo bifite ijambo kuri Afurika
gusanzwe ngo niyo mateka tugomba kwemera
bikaba ari byo tugomba kwemera icyo kintu rero hari inyungu hagati y'ibihugu bya Afurika n'abarusiya bose bavuga bati dushobora kwitagumiza kuba rimwebwe muze mutubwira ibyo tugomba gukora buri gihe natwe dufite ijambo natwe dushobora kugira ikintu tuvuga icyo kintu cyo bakigezeho
ijwi rya Amerika noneho rero subiza kiriya kibazo cy'imari n'ubuhahirane bw'imari hagati ya Afurika n'Uburusiya
muri icyo kibazo cy'imari hari nk'ibintu byerekeranye nka technology ya nucleaire kibiriya bahugu bitandukanye byo muri Afurika mu bihugu rw'ubucuruzi icyo kintu ni ikintu gifite akamaro ku bihugu bishaka ko hari ikindi kibazo twazaganiraho byerekeranye nimba se izo ngufu za nucleaire tuzikeneye koko icyo ni ikindi kiganiro wenda twazagira ikindi
kubera ko Afurika ifite n'umuyaga ifite izuba rihoraho
reka ibyo ngibyo tuzabigira ikindi cya kabiri cyerekeranye n'amahugurwa cyane cyane ubona ko Afurika abaturage ba Afurika 65% ari abantu ari
urubyiruko batarengeje imyaka 35
urumva bagiye kuzana amahugurwa yo kuza akazi ibigo biza gukorera muri Afurika by'Abarusiya biza guhugura urubyiruko rwacu rukabona akazi ibyo bintu mu nzego zitandukanye urabona ko nk'ubyerekeranye nka technology
ikoranabuhanga
ibyo bizadufasha cyane urubyiruko kubona ko
nibyo urubyiruko ruzi gusa ikoranabuhanga kugeza ubu ngubu
cyane rwose
uje ntabwo umwana w'imyaka 22 ubu ngubu uzamubwira ngo njye guhingisha isuka soko kurahingishaga
oya njye ntibishoboka nk'ubyerekanye ubuhinzi ukomoje uvuga isuka mu buhinzi urabona ubuhinzi tugomba gukangurira urubyiruko rwacu kugira ngo rwihangire imirimo cyane mu rwego rw'ubuhinzi kubuhinzi ntabwo butera imbere cyane ku buryo bushimishije ndatekerezaho urubyiruko rwacu rudafite akazi twarukangurira kugira ngo ruje no mu buhinzi bukoresheje technology ikoranabuhanga ryafasha cyane none urubyiruko rwinshi rukajyamo aho ngaho naho abarusiya barashaka kwinjiramo
kandi n'ibyo nuclear nabyo bigira uruhare cyane mu kuteza imbere ubuhinzi
nibyo kubera ko bizana amashanyarazi aturuka muri nuclear butuma burahendutse niyo mpamvu bihugu ubona byinshi bitangiye kubyinjira gushaka iyo nuclear kubera ko buhendutse ko abantu bose bazabona uwo muriro ubacanire bakora ubuhinzi bugezweho akenshi muri Afurika impamvu ubona ubuhinzi bwacu budatera imbere ni uko dukihingisha ku buryo bwa gikondo bwa gakondo kubera kikura amashanyarazi kubura umuriro kutabona umuriro rero izo ngufu zituruka ku muriro bituma tutazana ya mamashini akora kuko tuyazanye mashini agomba umuriro agomba bijyanye na gazi ibyo byose tukaba tutabifite byo bituma ubuhinzi bwacu budatera imbere cyane nimimi bimwe navuga bituma ubuhinzi budatera imbere ntekereza ko uwo muriro ubonetse ntekereza ko izo za gazi zibonetse na ubuhinzi nabwo bwatera imbere ikindi navuga nko bukera rugendo ndakekereza ko n'abarusiya bashobora kuzajya basura Afurika nk'uko ibindi bihugu bisura Afurika nk'ubushinwa busura Afurika nk'uko ibihugu by'Iburayi nk'uko Amerika isura Afurika kiza ko n'abarusiya nabo bazakenera kujya basura Afurika cyane kubera imigenderanire bizafunguka igikomeye cyane kuri Afurika gikomeye ni iriya gufungura ry'isoko rusange rya Afurika
amasezerano yashyiriweho umukono i Kigali ubu ngubu ndakeka ibihugu byangombwa bimaze kuyemeza ku buryo isoko ryatangiye
ryarafunguwe ahubwo nakumenyesha yuko twagize ni n'amahirwe aho ryafunguye ku mugaragaro ryafunguriwe niyame muri Niger mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka rifungurwa ku mugaragaro twari turiyo bari badutumiye ubumwe bwa Afurika bwa dutumiye tujye turabibona uko byagenze urumva ari gufungura isoko ryose rya Afurika akaba ari ryo risoko rigiye kuba rinini ku isi rifunguye ku buryo nta mipaka iriho ushobora gukura ibicuruzwa byawe ukaba wabikura mu Burundi no mu Rwanda ukabyohereza muri Afurika y'Epfo cyangwa se muri Angola
cyangwa
Senegal n'ahandi hose
Algeria za Misiri
ibyo rero birazana amasosiyete akomeye yo ku isi nk'abarusiya bakazi bagukorera ibicuruzwa bagakorera ibintu muri Afurika no kuba babyohereza mu bindi bihugu bitandukanye byo muri Afurika no hanze mu masoko yo hanze ya Afurika ntatekereza ko ikintu nacyo kirimo kizana ishoramari ry'abarusiya n'ibindi bihugu muri Afurika kandi ntekereza ko abarusiya n'abashinwa cyane babigizemo uruhare rukomeye muri uko kubaka iri soko rimwe rya Afurika
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga turaganira ku mahirwe ku mbese ku byo Afrika ishobora gukura ku Burusiya n'Uburusiya icyo inyungu bwakura kuri Afrika nyuma y'iri yanama ya mbere rero yahuje president w'Uburusiya Vladimir Putin n'abakuru b'ibihugu bya Afrika kuri telefone turi kumwe na Gaspar ariko sizi telefone byagenze bite ngo kagira imana mu nshuti zacu rero muratubabarira namwe murumva yuko umurongo wa telefone we ufunguye ariko ntitwumvikane ntabwo nzi impamvu twikomereze niko se kamanzi tuvuze ibiri iby'iri soko ri bya Afrika rifunguye ko Afrika ariyo igiye kugira isoko rya mbere rifunguye ubwo byaba ari bya Amerika nayo ni nini cyane ifite isoko rinini cyane ubwayo
nibyo ariko utekereze ko Afurika yose bishyize hamwe iraruta Amerika
kure
ni kure cyane
byo nibyo
ufashe nka abaturage ba Afurika ni miliyari imwe n'ihumbi n'ibihumbi magana atatu
miliyoni
miliyari imwe na miliyoni magana atatu urakoze kuhusura aho ngaho hanyuma ibyo bireka Amerika ikaba ifite miliyoni magana atatu hagati ya magana atatu na magana atatu na
makumyabiri
ntabwo biragera ku binogwe magana atatu na magana atatu makumyabiri naho ngaho bihagaze
miliyoni
ubu tugiye gukora amabarura mwaka utaha bwo tuzamenya uko imibare ihagaze
hano muri Amerika
ariko kugeza ubu ngubu hagati hafi miliyoni magana atatu urumva rero ko Afurika kubye inshuro gize kurenye Amerika urumva ni isoko rinini cyane ko n'ibihugu byose bihugu 54 cyangwa 55 igiye gufungura iryo soko ni rinini cyane urumva Amerika rero ntago ifite iryo soko ringana gutyo nk'ubu ngubu kubyerekeranye n'ubu n'ubucuruzi bwa Afurika buhagaze kuri navuga kuri triliyoni
ni triliyoni biragoye kuri ubwo mu Kinyarwanda ntabwo twavuga miliyoni amadolari miliyoni
n'ibihumbi ubwo ni miliyari igihumbi n'ibihumbi
miliyari igihumbi
miliyari 2000 miliyari 2000 na miliyari 2000 na miliyari 3000 magana atatu magana atatu
kuri Afurika yose ubwayo
yonyine kuri Afurika yose muri ambere uko rihagaze ubu ngubu kuri iri soko rifunguye birerekana ko kugeza ku 2035 iri soko rishobora kuzamuka rikazagira noneho kuri miliyari 3000 na miliyari 500 kuko niba bifata gutyo bizazamuka cyane bizateza imbere Afurika cyane 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 gufungura isoko bifasha abantu bicuruzwa bitashobora gusohoka mu gihugu bikajya mu kindi gihugu kabajya kubicuruza ngo twafata nk'ibirayi n'ibishyimbo duhinga mu Burundi no mu Rwanda tukabyohereza nk'aho batabihinga cyangwa se navuga nka nk'ibitoki nk'ibitoki ngenda muri bihugu bya Afurika y'uburengerazuba nko muri za Senegal nta bitoki bafite byacu nk'ibirayi nabyo usanga ntabyo bafite ukaba babyoherezayo ubwo urumva ni ikintu gikomeye cyane nubwo ntekereza rero kuri isoko rifunguye uba utagomba gutanga amahoro ubisohoye mu gihugu se cyangwa byinjira ari ikintu gikomeye ntekereza ko hazabaho amahugurwa akomeye cyane kugira ngo abaturage tubashishikarize guhinga bashobore noneho guhinga ibibahagije bashobora kubyohereza mu yandi masoko yo hanze
hanyuma muri urwo rwego harimo n'ubwikorezi tugitangira ikiganiro wakomoje kuri Rwandeya irimo irafungura amarembo cyane ijya za Nigeria ijya za Congo ijya mbese ndavuga muri Afurika irimo irafungura amarembo cyane nayo noneho rero n'ubwikorezi nabwo bufite uruhe ruhare muri iri soko rya Afurika rifunguye
runini cyane kubera yuko muri iri soko rifunguye ikintu cya mbere bashyizemo ingufu bahise bashyiraho umuntu ushinzwe ibintu bijyanye na n'ubwikorezi cyane cyane ubwikorezi cyangwa se imirimo nabyita ngo cye transport infrastructure
ibikorwa remezo ni ukuvuga ibibuga by'indege imihanda ya za gari ya moshi ibyambu ibintu nk'ibyo
muri urwo rwego Afurika yashyizeho umuntu uri yahoze ari premier minister wa Kenya Raila Odinga kuri ubyitaho ibyo bintu mu isoko rya Afurika ryose rifunguye muri icyo kintu nko kubaka imihanda iva mu Cairo muri Misiri karinda igenda ikazajya muri Afurika y'epfo inyuziye mu bihugu byose byo muri Afurika kazazanyura za Ethiopia kamanuka gera muri no mu Rwanda nahe hose bikamanuka bikajya muri Afurika y'epfo byose urumva gufungura imihanda ni wubatse imihanda migari ukaba kubaka za gari ya moshi icyo gihe nuko kuvuga ko ubushaka kugira ngo ubwikorezi bukore
icyo kintu
ibicuruzwa bigende mu bihugu bitandukanye bikaba nacyo kintu cya mbere basinyanye Uburusiya bwasinyanye na Afurika ubwikorezi mu masezerano basinye nayo arimo cyane ubwo rero birumvikana ko Uburusiya burashaka ndatekereza ko ndimo kuzana nimo nsoma ko hari amasezerano Uburusiya bwasinyanye na Repubulika Demokarasi ya Congo yo kubaka gari ya moshi cyangwa se kongera kwisubiramo yari hari bakongera bakagira nshyashya nimo mbisoma ku bagiye kuryubaka rishobora kuzagera kuri miliyoni magana atanu niba ntibe cyangwa miliyoni ibihumbi magana atanu gutyo cyangwa kuri miliyari zirenga ubwo ayo mibare wenda ni abanyitondeho gatoya barimo kubiganiraho urwego rw'ubuhinzi nabyo n'amasezerano bagiye basinyanye na Afurika hari andi masezerano agenye no na mining
n'ibintu
by'amabuye y'agaciro amabuye y'agaciro
n'umutungo kamere gazizamo byose nko mu Rwanda gaz metane nabyo birimo gushakisha petroli
hirya no hino
gukoresha ubushakashatsi yego
ugumva ibijyanye na cyane cyane na n'uburyo security umutekano mu bihugu hirya no hino muri Afurika byo nabyo barabisinyanye ibyo nabyo ni ibintu bizafasha Afurika cyane kandi natwe dukeneye nabo bakeneye ibyo rero byose ibyo ndimo mvuga bijyana n'ubwo bwikorezi ubwikorezi bugera ahantu hose ko ahantu hose igiye ko ntago akora ubuhinzi udafite
ubwo uzabijyana n'ibushaka ufite ibirayi muri kibungu ushaka kubijyana muri Gisenyi hari ubwikorezi buzakenera
eh uzanye ngombwa ibyo bizabikene nta kuno akora k'ibintu bijyanye n'amabuye y'agaciro amabuye y'agaciro keneye kuyacukura uyu mukeneye kuyacukura keneye amamodoka ya rutura atware amabuye n'ibindi bimashini bicukura ibyo byose bijyana no kwibwikorezi ibijyanye na biko twavuga bijyanye n'imbunda n'iki byose ibyo byose imbunda ntago ajya ku rugamba utazikoreye ibijyanye na ingufu za nucleaire izi ngufu za nucleaire nazo ntarusha kuzubaka utafite ubwikorezi ubwikorezi wumva ahantu hose burahagera ubwikorezi burakenewe cyane ni naho mpamvu ntekereza yuko nkuko twavuze urubyiruko rwacu nge na ruhamagara rwose kwinjira muri iryo soko cyane cyane ry'ubwikorezi hari ibintu byinshi bishobora gukorwa kandi bakihangira imirimo kandi ukagera kuri byinshi
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda Afrika ifite izihe nyungu ku Burusiya Uburusiya bufite izihe nyungu kuri Afrika nibyo tuganiraho n'umuhanga mu by'imari ubukungu n'ubucuruzi Olivier Kamanzi turi kumwe hano muri studio kuri telefone dufite Mazina Olivier nawe ni Olivier
hello
urakomeye
turaho turashimuraho
nuko herereye he
generereye ahantu Kenya Nairobi
yego
nkabandi ahantu bitwa Utawala
ariko ukomoka mu Burundi
jende mu Burundi nkabandi ngahabza kubijanye nyene n'ubuzima
ye nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
je mwisanzwe nako ndumvise ikiganiro cyanyu mwako muvuga itwe ko muvugana ikibazo kijanye n'ukuntu ubu Afrika yoba ifise inyungu ku Burusiya canke Burusiya ufise inyungu iyihe kuri Afrika je yari intererano gusa mfise
yego
nukuvuga yuko turiko turaba ibijanye na business iri kwiragenda kuhinga bwo hejuru mbona yuko Afrika ifise nka 50% kwa unuze ku
50% nukuvuga
kuronka
50% kwijana
I mean kubijanye na business kujanye n'ubucuruzwa Burusiya bwatanguye kwinjira muri Afrika rwose buriko burarondera ukuntu bwo kwifatira Afrika nk'uko Ubushinwa yuko burabigenza nk'uko Amerika ikabiga yani ni nka competition y'ibihugu bya rutura
irushanwa
birushanwa yani okay ni irushanwa kuko tuko turaba Ubushinwa bwamaze gutwengecera rwose muri Afrika na Amerika sasa ibona kiri inyuma mugayo yagerageje yo irabona ko igifisa amasoko ayikaratwagwa uburusiya nabwo buvuga ati natwe twoba duhombye tutinjiye muri Afrika eto bundi Nicolas Sarkozy yatumye tena abantu ze abakuru b'ibihugu ba Afrika baragenda ndibuka neza Kagame nonye sinibuka neza Kagame ko yaragiye mugabo icyo nzi cyoco ni ushanwe ko rahara hagati ibyo bihugu bya rutura
uvuze ngo Sarkozy
okay Sarkozy muri iyo minsi heze yatumiye ibihugu bya Afrika
ntabwo akiri umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu ni Emmanuel Macron
okay umwakoze kumusaba gato ni Macron okay rero ndiko mvuga kijanye sasa n'ukuntu bikoberagira competition yo higanwa hagati y'ibyo bihugu uko byarutwa yuko berarondera amasoko muri Afrika tuko turaraba Afrika nta kintu kirekire atari bimwe byo kuvuga ati bashaka kudufasha mugabo ati nta bufasha buriko burava muri Amerika cyangwa muri mu Burusiya ahubwo ni inyungu zabo bwite bariko bararondera muri Afrika nka Congo tugiye kuraba bafise amabuye y'agaciro byinshi okay za Libya twabonye ukuntu Ufaransa bwinjiye bukazana akajagari twarabonye ukuntu ibyo bihugu bya Utura bifise inyungu gusa ariko bararondera hirya no hino ku isi si muri Afrika gusa ugiye kuraba nka Amerika ukuntu hinjira ibyo bihugu by'Abarabu ija gutobanga hirya no hino usanga yuko igihugu bya Afrika bidahagabiye bizohava bisanga ahubwo ibyo byiko biribaza yuko biko birondera imigenderanire myiza hagati ya y'Uburusiya na Afrika bazohava basanga ahubwo bariko bagwa mu mitego batazi kuko ndabona yuko
Uburusiya
si urukundo rufite kuri Afrika.
Olivier mazina wawe umutumirwa hano turi kumwe ako karundumva yagakomoje ati Afrika igomba kujya muri uyu mubano izi nayo ikishaka aho ngaho yabisobanuye. Urakoze cyane.
Okay, urakoze
reka duhe n'ijambo na David.
Sawa, muragize neza.
Komera Olivier. Ibyo by'Amerika mu kirundi kinyarwanda nyine nk'uko maze kubibabwira nshuti zacu, duhamagare na David noneho rero umutumirwa Kamanzi Olivier aze kugira icyo ababwirira hamwe Olivier nyine na David. David we
Karame.
Urakomeye.
Ndakomeye cyane.
Uherereye he David?
Ubu ndi mu karere ka Ngororero mu Rwanda.
Yego, ni mu majyaruguru y'igihugu.
Mu burengerazuba.
Ni mu ntara y'uburengerazuba.
Ahubwo cyitwa Gisenyi. Rero buriya. Ari ikintu uwo muvandimwe wo mu Burundi w'i Kenya yari amaze kuvugaho.
Yego.
Buriya ikintu abayobozi ba Afurika mfite ibitekerezo byinshi ariko ndagerageza kuvunagura.
Uvugamo bibiri by'ingenzi.
Buriya ikintu abayobozi ba Afurika bakwiye kumenya ntabwo kuba ibi bihugu tutadusanzwe tuzi muri politike cyane nyine ibingibi turi kubaho za Russia n'Ubushinwa kuba biri kuza muri Afurika ntabwo ari izindi muwe nta n'ubwo urundi rukundo ahubwo bo barangije kubona ibanga Afurika yibitseho ifite.
Ni irihe
ibanga Afurika ifite? N'ubu bukungu aya mabuye y'agaciro.
Yego.
Urabona nka Congo bafite amabuye y'agaciro, bafite izi mbaho zabo zamamaye ku isi hose.
Yego.
Ni ukuvuga ngo rero ibi bihugu icya mbere ni uko byabonye ko Afurika hari ikintu gihari nyine iwabo kidahari. Ikintu cya kabiri, ibi bihugu kuba biri kuza muri Afurika nanone ni byiza, biradukura akajagari cyangwa se igitutu cya Amerika, kuko Amerika yari imaze kwiyofatira Afurika ikaba ariyo yica igakiza. Ariko kuva noneho Abarusiya bamanutse, Umushinwa yaje muri Afurika, nyamara kuhashinga imizi Amerika izajya ivuga, Rasha nayo ati mwitone nanjye ndahari, n'Umushinwa avuga ati nanjye ndahari. Ikindi cya gatatu nsorezaho, kuba mu Burusiya bafite intwaro zigura make nk'uko mwabivugaga, mbona twebwe nk'abaturage dushobora kuzabigendamo, kuko urabona Amerika ya ku kintu cya demokarasi cyangwa se nk'aho ubuyobozi bwabaga buri kureba abaturage nabi bafata nabi, Amerika yahagurukaga igahagarara. Ariko ushobora kuzasanga urabona ko nk'abategetsi bacu muri Afurika badagishaka kuva ku butegetsi neza cyangwa se mu mahoro, bashobora kuzabyitwaza nyine bakavuga iradushyigikiye, Ubushinwa burahari, kandi urabona ko ibyo bihugu uko ari bibiri ni ibihugu bikomeye mu bintu byo gukora intwaro. Bakavuga bati mbo kuva rero hari umugani duca mu Kinyarwanda ngo wagakeni ngo aravoma.
Yego.
Bakavuga bati kuva Rasha idushyigikiye, Uburusiya budushyigikiye n'Ubushinwa, ntaho Amerika izahera, bigatuma rimwe na rimwe abayobozi bitwara uko bishaye, uko bazaba bavuga bati ibikoresho turabifite ndetse bashobora no kubibona ku ideni bakazabyishyura gake gake. Ariko ikintu mvugaho cyane ni uko Afurika yari ikwiye kwitonda, kuko njyewe nigeze kumva amakuru bavuga ukuntu ngo Afurika imaze kujya mu madeni menshi, Ubushinwa bumaze guha ideni ryinshi Afurika. Ntibyanteye impungenge ko Afurika igiye kuba mu ideni ry'iteka ritazarangira. Mbona ko rero abayobozi ba Afrika bagakwiye kwitonda n'utwo turu numvaga nshaka kuvugaho cyane.
David urakoze pe.
Murakoze namwe kandi radio yanyu turayikunda cyane.
Natwe turabakunda byimazeyo murabizi.
Yego yego. Aje witwa
Nitwa Kambirindi Thomas umushyitsi yitwa Olivier Kamanzi.
Ndiye kuvugana nawe.
Burete David, burete nze kukwihamagarira nyuma y'iki kiganiro twoye kukiharira. Ndaza kukwihamagarira nimero irahari ndakwihamagarira. Urakoze.
Yego muvandi, yego namu.
Ye. Kamanzi.
Urakoze witwa Olivier Bazina uri Nairobi nawe David muri uri
Ingororero.
Ingororero. Murakoze cyane ibibazo mubajije ni ibibazo byingira kamaro nkuko abivuze uri wasubiyemo ibyo ne navuze ariko hari ikintu wongeyemo ikerekeranye n'ubufaransa kuri Afurika tuzi neza ku ubufaransa bwagize cyangwa buracyafite amaboko kuri Afurika cyane icyo kintu wongeyeho aho ikintu navugaga navuze ko Afurika igomba kumenya icyo ishaka no kumenya twebwe inyungu tuzakura kuri ibihugu uretse na Uburusiya
gusa
ibirika tuve ku Burusiya gusa n'ibindi bihugu twabikuraho iki cyane cyane ikintu cy'ambere ukumenya Afrika dushaka kubaka niki niki kintu David akurijeho avuga ati si bihugu bazana intwaro zikiriritse
Nibiza
soko ryaguye ntibazashyigikira aba bategetsi ba Afurika badashaka kuva ku butegetsi koko bagiye kujya baboneza intwaro bakazikoresha ku baturage babo icyo nicyo kintu rwetwe abanyafurika iyo tuvuze abanyafurika nongere mbasubiremo ntabwo ari abatuyobora gusa ni twebwe ni wowe ni nanjye Afurika ni yacu tugomba kubaka Afurika dushaka babategetsi nitwe tubashyiraho nitwe dushobora kubakuraho nduba kwa ruho hantu tugomba gushyira ingufu cyane kwa Afurika cyane da icyo kintu usanga tutagishyiramo ingufu zihagije
ariko byaratangiye buhoro buhoro
niyo mpamvu rero cyane cyane dukongera kongeramo ingufu mu by'ukuri iyo navugaga nti Afurika tugomba kumenya icyo dushaka ni twebwe icyo dushaka ni iki ni ukubaka Afurika twebwe dushaka abategetsi ntibaze ngo bashake bagume ku bwa butegetsi ntibabuveho baze bakurikiza amategeko
igihe
ikigihe cyabo nikigera bagende n'abandi hari abandi nabo babishoboye ntago ari bamwe bashobora kuvuga ngo nibo bafite monopoli kuri ku butegetsi hari abantu benshi babishoboye icyo kintu rero niyo Afurika ndimo mvuga dushaka na Afurika buri muturage wese buri muturagihugu afite ijambo
kuvuga Afurika abanyafurika bagomba kugeraho bashaka mu 2063
yego
demokarasi irimo
cyane niyo navuga ni cyo kintu cy'ambere
ntabwo ari ubukungu gusa
iryo kintu
cy'amashuri gusa ntabwo ari amateme gusa na demokarasi
cyo kintu cy'ambere kuko n'imiyoborere myiza ibyo bintu bidakoze na ya economy dushaka ntishoboka kubera iki kubera ko ikintu cy'ambere umushoramari kugira ngo ajye mu gihugu gushora imari agomba umutekano watawufite ntabwo azazana imari
ni mariye idafite umutekano
idafite ukano nabwo ntago azabyara umusaruro nta musaruro uzavamo icyo kintu rero hagati ya Rusiya na Afurika hari ikintu gishyashya ba Rusiya barimo bazana tutarebye gusa ko baje kugurisha izo ntwaro zabo hari icyo kintu cyuko Afurika irimo Rusiya irimo kuzana ikintu kivuga ko wa mutekano barawuzanye
ariko rero na Afurika ubwo biyiturukaho kubera ko bajya gutegura amasezerano ntabwo ari Uburusiya gusa bwayateguye ngo ni musinye Afurika nayo yaravuze iti dore ibyo dushaka namwe dore ibyo tubaha namwe dore ibyo muduha namwe
nibyo rwose kubera ko umushoramari yavuze nzaza gushora imari mu gihugu cyawe n'abandi bamureberaho bure nicyo kintu ndimo gukomozaho Uburusiya bavuze ngo turaza gushora imari muri Afurika n'umuntu uturuka mu Bwongereza no muri Amerika aravuga ko Uburusiya bagiye urakanange ngeyo nicyo kintu bigirikire psychologique imyumvire irahinduka iyo abantu bashoraga imari muri Afurika icyo kintu nacyo kirahari icyo ngicyo nagikomoza muri kintu wabajije David ukamubwira se ikintu ibanga rya Afurika ni irihe ibanga rya Afurika yibitseho ni irihe yavuze ati amabuye y'agaciro ya mabuye y'agaciro ziko twagiye tuyazira cyane kuri Afurika kwira umutungo dufite ibihugu bikaza guza gusahura bikashoza intambara zidahagarara hari ikintu nakongeraho kindi dufite dushobora gushyira imbere gishobora no kurusha amaburi y'agaciro ibyerekeye n'ubuhinzi ubutaka ubutaka bwa Afrika ubutaka bwa Afrika bungana na 60% ugereranye
bw'isi
yose buhingwa bwo aho Afrika yahinga Afrika ishobora guhinga
60%
ubutaka buhingwa
icyo kintu bwira urubyiruko rero
nibyo mbwira urubyiruko dufite ubutaka bunini cyane dushobora guhinga tukiyaza
Nuno rya soko rusange rizatuma n'umunyarwanda haguruka gende ajye gushora imari ye mu buhinzi tuvuge muri Nigeria
cyane
muri Nigeria muri Kenya
cyane niyo mpamvu ntekereza ko ubu butaka dufite ahubwo bufite akamaro kurusha naye amabuye tubona buri gihe niyo mpamvu mvuga ntaba abahurubyiruko rwacu rikaturukangurire kujya mu buhinzi
ubuze usibye n'ubutaka se noneho amazi amazi nayo arahagije
rwa burya iyo mvuze ubutaka mba nashyizemo n'amazi
aha
ubutaka n'amazi birajyana
kuko mu buhinzi byombi birajyana
birajyana kubwo bwa butaka burimo amazi niyo mpamvu urebye nk'ibiyaga biri ku isi ni byinshi cyane ufashe nka Republika Demokarasi ya Kongo hari ibiyaga n'ibiyaga byinshi cyane n'ibindi bihugu byinshi byo muri Afurika bifite ibyo biyaga ntago icyo ntago twashyize ingufu nyinshi cyane ndatekereza ko ngubu dushyize ingufu cyane mu buhinzi
kandi tutangiza ibidukikije
tutangiza ibyo ni ngombwa cyane aho hantu naho tugomba kwitaho cyane bituma noneho niduhinga tugahahira
amahanga
yose azaza
Burayi tuvuge bashobora gukenera amatomati bashobora gukenera avoka tukaziba
urabona nk'urugero nk'ikawa ikawa nyinshi turuka muri Afurika bayitirira nka za Colombia bakayitirira ngo Budage uhinga ikawa nta kawa bagira
ikawa
barayifata iwacu bayijyana bakayihindura bamara kwihindura
bakayita
made in Germany
byakorewe mu Budage ni ukuvuga ikawa yahinzwe no mu Budage
ni cyangwa kazihana muri za Colombia na za Brazil n'ahandi hose bakahindura kandi yaturutse muri Afurika
Afurika ibivuga bikize
ano hantu rero tugomba gushyira mu ingufu zikomeye kubera ko ntabwo turagira ijwi rikomeye cyane ndakeza ko biri mu nzira kugira ngo tuzagera mu rwego ntekereza ko muri uru rwego muri ubu gufungura isoko rinini kaba isoko rinini rya Afurika ibyo nabyo bizadufasha ari ibyo ngibyo uvuga Afurika ifata nk'iki ni nko mu rwego rwa economy rw'ubukungu mu rwego rw'ubukungu ariho hantu hambere nituhashyiramo ingufu nyinshi cyane n'irya jambo tuzaribona mu ruhango rw'isi
utariye ntabwo agire
ntage niko bimeze
noneho dusoza kubera ko dusigaranye dusogonda dukeya David yakomoje ku kintu cy'amadeni menshi none Afurika ntabwo yabirimo yiboha
nicyo nari ngiye kugeraho Afurika ntekereza ko iyo myenda ufata umwenda ushobora kwishyura umwenda ntabwo ari mubi ariko ushobora kwishyura nimushobora kwishyura kandi naberetse ko niba dufite amabuye y'agaciro
bizo dufutaka dufite abantu
ibyo birahagije kugira ngo wa mwenda tuwishyure
kandi Afurika itibwe idasahuka
ntabwo twagombye gutinya imyenda ahubwo dufata umwenda uzi ko uzashobora kwishyura mbere yo gufata umwenda ubanza urebe ese umwenda nzashobora kwishyura ese ni ibiki mfite byatuma nkwishyura uhagije rwose
nuko radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu mbibutse yuko twaganiraga kubera ko dushoje twaganiraga na Olivier Kamanzi n'umunyarwanda uba hano muri Amerika turi kumwe no muri studio ku byirebana n'ubuku amasoko yaguye Uburusiya n'ibindi bihugu Afrika yabikuraho iki nabyo byakuriki muri Afrika nibyo twaganiraga Kamanzi ndagushimiye cyane
murakoze namwe
ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mwese nshuti ko mungana ndabasharama Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda